Twirl it.
Slide it, slide.
For the girl, they might get no. Umbo lako simple. Gutege. Mindo yako fimbo. Kujateke. Ah, my baby, mina paga. Nafanya mina chacha. My baby, mina paga. Nafanya mina chacha. Ah, paga. 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 My baby, mina chacha. 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 Ah,
yeah. I don't smoke, baby. I don't drink, baby. Niko sober, kwa sababu uko high, baby. Jo tu bonga, baby. Kuchonga, baby. The time is up, we go to Entebbe. Umeni touch kwenye mtima boo. Snitch wanna catch, wako shock to cast team too.
Are you for real?
Yeah, baby, watu wanna hate, hawataki mina wetu banju. Na venyo na vushine kwenye vindi yote tu. Toko chini hadi juu na nikili yo. Msupa mbeni teka niko prison. Usiku silali bay hata ni kunye piriton. Hakuna matata so chill. My baby no one shaking at me. Leo ni kupose na kubreeze. Cause last night ni kuchapa for
me. Lako simple. Mgutege. Mindo yako fimbo. Kujateke. Ah, my baby mina paga. Nafanya mina chacha. My baby mina paga. Nafanya mina chacha. Ah, paga. 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 My baby mina chacha. 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 Ah,
yeah, drink baby. Smoke, baby. When I'm high, I like to dab and twerk, baby. You fresh, baby. I'm fine, baby. Nikki dance, Nikki chalk up here, only, baby. Umeni shika sisiki. Glada kika when I'm me. Na wengine sitaki. Staki taki, taki taki. I be in the bank getting paid. Niggas wanna hit it, no way. I just be cruising in the range. Baby, let me teach you, let me show you the way. Buddy, check, swag, check. I just wanna see it, make it rain. Yeah, I'm set, come and get. Boy, you know you rockin' with the
Umbo
best.
Yako simple, mgutege. Mindo yako fimbo, kujateke. Ah, my baby mina paga. Nafanya mina chacha. My baby mina paga. Nafanya mina chacha. Ah, paga, paga, paga. My baby mina chacha, chacha, chacha.
Now you from China, Japanese. Macho zako note, tangawizi. Leo sitaki chai chai, nipe whiskey. Give me something like nobody's business. Give me, I'll give you something that you know gonna find. I know you love me, my baby, na tuna and a far. Bumba, rokoto. Yala ni nyonge ganja msokoto. Dawa ya wakubwa nyima watoto. Nikupige na lipunda loboko eh. Bumba, rokoto. Yala ni nyonge ganja msokoto. Dawa ya wakubwa nyima watoto. Nikupige na lipunda loboko eh.
Umbo lako simple. Mgutege. Mindo yako fimbo. Kujateke. Ah, my baby mina paga. Nafanya mina chacha. My baby mina paga. Nafanya mina chacha. Ah, paga. 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 My baby mina chacha. 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 Ah.